bosses on the block.
Yeah, you know it.
Oh,
yeah.
Danke, das Kona, Sonke, Sipelele.
Ankolo kuseyithina benhlekwa abantu bethi sengithenga ama weave now mangithi ngiyancanywa bathi baba cima cima na udino mangikuncinza ngikubiza ngo baby na ozalana wena maqondana ungacasuki tshela mina sithanda siphatha ubani baby ungavumi basinqamule yazi ngikuthanda njani and umchaza blind masudedela bo mancane bakho nge summer time wangibuza ukuthi ngisangakushiya never wangibuza ukuthi ubani umntwana okushisa uwena wangibuza kungcono uma kunjani si together wangibuza ukuthi isikhathi singakanani got forever yeah mina ngifuna wena kuphela my dad mina ngifuna wena kuphela my dad we've been through it all girl the pain and the laughter and manje buka sesiyohlangana kwi altar
siyashona zonke ziphelele
Das Gonna Zonke Zipelele Danke, das Gonna Zonke Zipelele.